Ubudo vidole sini silimisha.
Aubudo ubekile mana mtu watoto wacho msingi wemperangaru watu wanakuoja kijaona
I can't
on the beat.